y'all, what up? It's your boy Cali Graf Jones, aka Papa Jones, and I'm rocking with my boy Young Killer on this one. Let's go. A KEGC collaboration, ladies and gentlemen.
Mambo vipi wadhime bidi ni come slow. Apo vipi dadusha chizi na sample. Bado mjiki na piga jizi na town flows. Na kakaza bigi ojige you niggas don't know. Mi mwalimu za watoto wa lang. Na ma MCs wote wako soko wa rang. Kimbia mbio usipo minda chomo wa ganju. Msodoki ni young killer mini boko wa rang. Na mbona nyamini rumors na nina roo ya chuma bonga baya leo. Kesho ya mgongo dotani kuna tuna. Skuma mziki mbaka tizi ni shafu maji. Paska ma Victor Spanish nura au suma li. Na tuna li. Top chef on the jam. Say what? Thank God for blessing a man. So, ebu tulia I perform the tight. So better put them hands up when I'm on this mic. Pop it.
I got the shot. Every time we sing it. I got the shot. You know how we do. I got the shot. Every time we sing it. I got the shot.
Kwenu nyinyi smanishi kwenu imepenya msifate mimi fata sheria jinsi nasema hapa Cali Graf Jones hapa msodoki is crazy umlu nakwenda nao mtu mzima na naitwa baby maybe umbo sindano mwilu ujakuwa ila pesa inongea zede mzaramu watu anajua msimamo ya mungu yule anemtaka ndo anamchukua nilikuwa mtoto michano ndolo nifanye nkakua sasa miaka 55 huru inanibidi nshereke japo baba yangu mlinzi kwenye nyumba pedeje kweli ndo huo mzee ukikatana uzushwa kugombania nguo huku mezaliwa uchi najua nilipotoka bali na kwenda na sija choka na nyosha nilo wakuta so na upia washadondoka wanajuta sasa wanasota upia hawa kustuka alikuwa nyumba sasa ukuta umenguka mziki umekufa
I got a shot every time we sing it
I got a shot
you know how we do
I got a shot
every time we sing it
I got a shot
yeah this time that I'm villa uchokozi From the 254, see me, I'm like a drug dealer, na si chochi. But I'm big, I'm korofi, in case I try kudauti kolabo na young killer, I'm so low.
Nisha kosea sana, ila kujifunza, ndo siko miloni, merudi kupari with Cali Graf, my homie. Yeah. UG Kampala kote na penya, na una celebrate, ako rap at zimu, paka
Kenya. I'm coming through with the heat, it's about to get hot. Never been a loser, so I'm about to take it to the top. Feel free to say what you want, little fella. Apa sine kazi tu, tukisaka iyo hella.
Young killer, buchenji, you're from me. Stando maneno zushi na yo yasikia na Paul Peter Hila na go kisha Na watu kisha ngako ni mataa Kiona weekend moja na show tisa
I got a shot